Con Radio Sagalee Americaati. Radio Sagalee America witata hanga jimaatatti galgala keessa sa'a lama fulakka jalqabe hanga sa'a sadiitti meter bandi 22:25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii naayil saatiitiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaanarraa roobii hagayya 25 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 19 bara 2013 keessummeessaan keessanarraa an bafqaa gumorodaati. Biiroon dhimma nageenyaa fi tasgabbii naannoo Gambeellaa namootaan yaaddoo nageenyaa ta'uu malu jedhamanii shakkamanii 30 qabee akka qorachaa jiru beeksise. Dhaabbanni Afrikaan Ikoonoomik Soluushin jedhamu bara 2008 Minisootaatti hundaa'e baqattoota biyyootan Afrikaa garaagaraa irraa sababa garaagaraatiin dhufanii fi dhimma diinagdee irratti tajaajila kennaa jira. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu wajjiniin tura.
Pirodiyuusariin tamsaasaa irraa Nagusuu Taammireeti.
Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tujubeen oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessiti.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ilaalchi martinuu Itoophiyaa gama kaabaarra taa'ee innaa jirutti dhiyaa Wallaggaa keessaa namoonni nagaan 200 ol hidhattootaan ajjeefamu kan ibsan paartileen siyaasaa hangi tokkoof waldooleen siiviikii mootummaan lammiiwwan naannolee akkasii keessa jiraataniif eegumsa akka godhu gaafataniiru. Dhiyaa Wallaggaa aanaa kiramu keessaa 71 dura hidhattoonni haleellaa raawwataniin lammiiwwan ajjeefaman 231 ol ta'uu kan ibse paartiin innaa jedhamu fakkeenyaaf dubartoonniif daa'imman kan keessatti argamu ta'uu tuqee jira. Kan mootummaan shanee ittiin jedhe gareen hidhattoota dagachiisanii namoota nagaa ajjeesan jechuudhaan dubbii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbatanii lakkoofsa namoota du'anii garuu hin ibsine. Ilaalcha qaama nageenya Oromiyaa naannoleen isaan barbaachisu duularra kan jiraniif hidhattoota irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu obbo Geetaachoon ibsaniiru. Paarlaamaan Itoophiyaa shoror keessummaan himachuun gareen shanee ittiin jedheef ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee kan of waamu garee hidhate yakkawwan akkasii haalaa turee jira jedhan. Boordiin filannoo Itoophiyaa waxabajjii 14 bakka filannoon ittiin geggeeffamne naannolee biyyattii Somaalee gama kibbaaf naannolee Hararii keessatti fulbaana 20 filannoon akka geggeeffamu murteessuusaa beeksise. Itoophiyaa kibba gama dhihaa keessatti sagaleen hiree murteeffannaa uummataas guyyuma kana geggeeffama jedhameera. Boordichi kana dura naannoo Hararii waliin hanga dhaddacha oliyyannootti kan wal himate wiirtulee filannoo addaa kan Harariif qophee jiru ilaalchise. Filannoowwan kana duraa irratti ta'aa akkuma ture wiirtulee filannoo warreen Hararii qofti kan itti galmaaniif sagaleetti kennan naannoo Harariif Harariin alatti kan qopheessu ta'uu beeksisee jira. Boordichi dursee qaama irratti filannoo geggeessuuf ture hanqina yeroon kan ka'e paartilee siyaasaa waliin mari'achuudhaan gara fulbaana 20 akka dabarse ta'eera jechuudhaan daayirektarri kominikeeshinii boordichaa Sooliyaanaa Shimallis raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jedha Addis Chakkool gabaasa ergeen. Guyyootaaf lola geggeessamaa tureen walaba ba'an kan ittiin jedhan naannolee Gondar kibbaaf magaalaalee keessatti hojiin tasgabbeessuu hojjetamaa jira jechuudhaan bulchaan godinichaa obbo Qalama Warq Mihiratee ibsaniiru. Gama biraan TPLF birgeediwwaniif loltoota hedduu dhabamsiiseera jechuudhaan ibsa baaseef kaleessa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf deebii kan kennan dubbi himaan raayyaa ittisa biyyaa odeeffannoon dogoggoraa tamsaasuun mala lola TPLF jechuun haalaniiru. Bulchaan godinaa Gondar kibbaa obbo Qalama Warq Mihiratee akka jedhanitti bakka TPLF seenee ture amma harka mootummaaf humnoota naannoo Amaaraa jiraa jedhan. Gasaay, Kimmir Dingaay, Saalii Gubgub akkasumas magaalaaleen Nafaas Mawucaa raayyaa ittisa biyyaaf humna addaa naannoo Amaaraaf milishaa akkasumas deeggarsa fa'aanuuf hawaasichaan lola taasifameen bilisa bayira jedhan. Hidhattoota TPLF keessaa kan du'e kaan immoo booji'ame kan hafe injifatamuun naannoo san dhiisee ba'eera jedhan. TPLF lolli keenya mootummaa waliin jechuudhaan uummata afaan faajjessus magaalaalee seene mara keessatti gochinni raawwate eenyummaasaa isa dhugaa mul'isa jedhan obbo Qalama Warq jechuun Asteer Misgaanaa'uu gabaasteetti. Kan mootummaan shoror keessummaan ramadeef ofii isaanii waraana Tigraay jechuun of waamaniif dubbiimaa akka ta'an Gabra Gabra Tsaadiq Umnoon isaanii naannoo Amaaraaf Affaar keessatti miidhaanni namoota qulqulluurraan ga'aa jira jedhame akkasumas qabeenyaa saama ka jedhu oduu kijibaati jechuun fudhatama dhabsiisanii jiran. Dubbiimaan kun akka jedhanitti kanneen oduu kijibaa akkasii afarsan ofii isaanii uummata Tigraay irratti yakka hedduu waan raawwataniif jedhanii amalli waraana Tigraay namoota nagaaf hambaa seenaarra miidhaan akka hin geenye dursee kan ittisuu jedhan. Dubbiimaan kun itti dabaluudhaan humni Tigraay kan to'ate naannoo Affaariif Amaaraa hanga tokko bulchuuf fedhiin qabu jedhanii raayyaan waraanicha humnoota jiraachuu uummata Tigraayiif yaaddoo ta'an bakka isaan seenan seenuudhaan ni dhabamsiisaa jedhan. Himannaan uummata Amaaraa ijaa bahuuf jedhamuun dubbatamaa jiru jedhameef dubbiimaan kun innaa deebisan humnoonni keenya kan isaan ijaa bahan uummata keenya irratti kanneen yakka raawwatan raayyaa waraanaaf hoogganaa isaa malee uummata Amaaraas ta'e kabiroo ijaa bahuuf miti jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Subhaa Maqalee irraa gabaaseera. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee torban darbe keessa weerarri vaayirasii koronaa haala hamaan dabalaa adeemee jedhan. Vaayirasiin kun Itoophiyaa keessatti erga argamee qabee lakkoofsa namoota guyyaatti qabaman keessaa inni olaanaan sanbata darbe galmeeffamuusaa kan ibsan ministirittiin kun carraan vaayirasii kanaan qabamuuf jiru dhibbarraa yoo baay'ate harka 3 kan ture amma gara dhibbarraa harka 12 ol guddateera jedhan. Dr. Liyaan kana laalchisee hagayya 18 ibsa kennaniin sanbata darbe namoonni 1282 COVID-19 qabamuusaanii ibsan. Yeroo ammaa talaalliin COVID-19 hangi tokko guutuu biyyattii kan wal ga'e yoo ta'u Finfinnee keessaa namni umriin isaa waggaa 35 ol ta'e jiraataan kamiyyuu talaallii kana fudhachuu akka danda'u Dr. Liyaan ibsaniiru. Keessumaa ministeerri eegumsa fayyaa akka beeksisetti namoonni 1,507 darbe qabamuun weerarri kun haala hamaan babal'ataa deemuusaa ibsa jedhee jira. Kanneen kutaa namoonni akkaan dhukkubsatan keessa ciisaniif lakkoofsi namoota du'anii dabalaa adeemuusaa kan ibsan ministirittiin kun haalli amma Itoophiyaa keessa jiru weerarri vaayirasii koronaa marsaa 3ffaaf ka'uusaa mul'isa jedhaniiru. Hanga ammaatti namoonni 2,350,050 talaallii kan fudhatan ta'uu ragaan ministeera eegumsa fayyaa mul'isee jira. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi 2 tattaaffii namoonni gamasii ba'an xiinxaluu akkasumas pirezidaanti Joo Baayden loltoonni Yuunaayitid Isteets hafanii jiran hanga hagayya 31 Afgaanistaan keessa akka turan dhiibbaa kaa'uuf jecha imala dursee hin beeksifamin magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabulitti kaleessa geggeessanii jiran. Imala keenya booda dhimma kana dubbachuudhaan daawwannaa sana iccitiin kan qabneef namoonni gamas jiran irra balaa ga'uu malu xiqqeessuu akkasumas ragaa jiru walitti qabuuf malee ofumaaf akka hin ta'in dimokiraatichi miseensa mana maree kutaa Massaachusetts Seth Moulton'iif rippaabilikaantichi miseensa mana maree kutaa Michigan Peter Major ibsa waliin ta'uun kennanii beeksisaniiru. Miseensonni mana maree kun koree tajaajila waraanaa keessa ka jiran yoo ta'u erga xayyaara dhuunfaan Kaabul keessaa ba'anii booda ibsicha kan isaan kennan akka ilaalcha isaanitti haala jiru ofii arganii ajajaawwan waraanaa gamas jiran waliin erga dubbatanii booda nama mara yeroon achii baasuun hin danda'amne jedhan. Hojiin loltoota gamasii baasuu dhuma baatii kanaatti xumurama jechuudhaan Baayden qixxata kaleessaa beeksisaniiru. White House har'a ganama akka gabaasetti sa'aatilee 24 dura tilmaamaan namoonni 19,000 xayyaara waraanaa Yuunaayitid Isteetsiin Kaabul keessaa ba'aniiru. Erga hagayya 14 qabee lakkoofsi namoota gamasii ba'anii 82,300 ga'ee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo sagantaa itti aanutti waliin ceena. Biiroon dhimma nageenyaa fi tasgabbii naannoo Gambeellaa namootaan yaaddoo nageenyaa ta'uu malu jedhamanii shakkamanii 30 qabee akka qorachaa jiru beeksise. Hoogganaan biiroo kanaa obbo Toomaas Tuut ibsa VOA'dhaaf kennaniin namootaan qabamanii qoratamaa jiran keessaa miseensonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF adda bilisummaa Gambeellaa fi ABO shanee akka ta'anitti kanneen shakkaman jiru jedhan. Yeroo amma Gambeella keessatti haalli nagaa jiraatullee mootummaan rafuu hin qabu jedhu obbo Toomaas. Naakor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qaba.
Torban darbe naannoo Gambeellaa keessatti namoota haala nageenyaa waliin walqabatee qabaman 80 caalan keessaa namoota 30 ta'an irratti qorannoon taasifamaa jiraa jedhan hoogganaan dhimmoota nageenyaa fi tasgabbii naannoo Gambeellaa obbo Toomaas Tuut. Sababa itti namootni kunneen qabamanii hidhaman jedhan akkas ibsu hoogganaan kun.
ከደቡብ ሱዳን በጣም ረጅም ድንበር ነው ያለው።
ናኑን ኬኛ ሱዳን ኪባፋነ ዳንጋ ዴራቀባ ነሞትኒ ናኑ ካባ በከወራን ጅሩራ ዲሰኒ አልቲን ፈንጅራ ነሞትኒ ነጋናኑ ኬኝቂ ስጅሩ ቦሬሱ ፈንሌ እንደባመን ጅራቱ ተናንቻን አላ ነሞትኒ ብሮናኑ ከነኬ ሰቲን በከምኒ ዲዱፉ ነሞኒ ዳንጋ ሱዳን ኪባጨው ፈደንሌ ጅሩ ሶቺ ወሜ ሻወራና ሴራን አላ ናኑ ጋምቤላ ኬ ሰቲ ታስፈመንሌ ጅሩ ነሞትኒ እንዩማኒሳኒን በከምኒ ሆቴሎ ተኬስ ኦሶቡለኒ ስሙለታ ሃሊያ ከናሞ ነገኛናኑ ኬኛ ዋንጄ ቁፍ ኡመትኒ ከነጋምቤ ነጋንገሉ ዋምበርባኑፍ ከነሞተ ከነን ቅምኔፍ ጀደን
ኦቦ ቶማስ መለተሎልቱ ረተርገሜራ ጀቹን ነሞተ ሚሴንሶተ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ አቡት ተውመሉ ጀደን ሸከኒ ቀቡሂሙን ነሞተ ሚሴንሶተ አደብሊሱማ ጋምቤላፊ አባውሸኔ ጀቹን ይሳዋመን አከቀበንሌ ይመኒጅሩ
የውትድና ምልክት የተገኝባቸው ሰው ይዘና
ነሞተ መለተሎልቱማ ቀበን ቀምኔጅራ ጀሪኩኒ ሎልቶታ አቡቲ ኢሳንተው ከንቲ ምልከኔ ፈኔ ቆረኖታስነኒ ፈከኛፍ ዮ አቲ ሎልቱታቴ ሚለ ሙዲፊ ገቲቲ ኪረቲ መለቶኒ ውለታ ኩኒኒ ቤከማ ለመፋሞ ነሞትኒ ኩኔን ቃሞሌን ኬኛ ናኖ ኬኛን ቆፈምቲ ከንቀበመን ኢንዶሚና ፖሊሲ ናኖ ፖሊሲ ፌዴራላፊ ዋጅረውዴ ፈኖፍ ነገኛ ብያሌ ሳውሊን ተውን ተርካንፊ ፍረተሜን ከንቀበመን እኒ ከምብራን ሞ አደብሊ ሱማ ጋምቤላ ጀደሙን አባትኒ ይሁት አባቴፊ ሆገናን ይሳፍ ለኑረት ከነርማተኒ ትረኒፊ ማለቀ አቡትራ አርገተኒ ወጂ ሽፍቱማ ከንገገይሰኒ ሚሴንሶ ተይሳኒስ ሜሻውጂን ቀምኔጅራ አከሱመሲሞ ሉልቶትኒ አባውሸኒስ አርከመኒጅሩ ጀደን
ገረዳንጋ ሱዳኒፊ ሱዳን ኪባት ጨውፊ አቺስ ገረናኑ ጋምቤላ ተደቢውን ሜሻውራናፊ ማለቀ ሴራናላድ ዴቪሶን ነሞኒ ሸከበን ቀበመን ሌጅሩ ጀቹን ኦቦ ቶማስ ይመኒጅሩ
ዋናው በድንበር አካባቢ አመልቶ ወደ ደቡብ ሱዳን የሚሄድ የሚፈልጉ ግለሰቦች ነበሩ። በዚህ ተቁማ የተያዙ ሰዎች ነበሩ።
እኒህ ጉዳን ገመዳንጋን ሚሊቀኒ ገረ ሱዳን ኪባ ነሞኒ ዴሙድ አፈርባደን ጅሩ ኤሩ መተራ አርገኒ ሃልሙል ፈካቱን እዶ ፓጋት ጀደሙትስ ነሞተ ሰደት ቀምኒጅራ ነሞኒ ቀበመን ኩኔን ጉያጉያ ሱዳን ኬስ ኦሉ ገልገላሞ ገረዳንጋ ጋምቤላ ሴን ማለቀ ሄዱ ቀቡ ዶላር ብር ኢትዮጵያ ፊ ማለቅኒ ሱዳኒ ሰርከት ቀበሜጅራ ኡፈናም ፖሊሲ ጉለንታ ገራ ገራ ቀቡ ሰቀስ ሙቀበሜጅራ ጀሪኩን ሱዳን ኪባራ ሜሻውራና ፊደኒ ጉርጉሩ ሆጂ ደደለ ሴራን አላስ አዴምሲሱ ጀደን
ሆገናን ቢሮ ድሞተ ነገኛፍ ተስገቢና ኖ ጋምቤላ ሃለ ነጋ ናኖ ጋምቤላ ኬስ አመጅሩ ረትስ ዋንጀደን ቀቡ
አንካራዊ ሰላም ባል ግን መንግስት መተኛት የለበትም።
የሮ አማከን ሃሊ ነጋ ጋምቤላ ፎያዳ ገሩ ሞቱ ማረፉ ይንቀቡ አንጋማት የኮተዱን ፈራው ተመን ተኩተኩ መሌ ጉቺካ ጋሬዳ ራውተ ሚንጅሩ ዋና ከሲያ ከንታኒፍ ሞቱ ማፉ ምን ይወሊን ቅንዶ መንጆቹ ቀቡ ነምኒ ነጋምቤ ነጋንገሉ ቀባ አሎሊ ገላንገሩ ጋምቤላን የሮ አማከን ነጋዳ ጀደን
ጉርሙሌ ሞቱማ ናኖ ጋምቤላ ይመናረት ዴሱ ቢልብላን ዴቢ ገመይሳኒ ጋፈቹፍ ያሊን ታስፍኔ አማፍ ሚልኮፍኔ ሃቶ መሌ ጉርሙን ናኖ ጋምቤላ ከሰሶቹ አጀደሜ አደብል ሱማ ጋምቤላ ጀደሙ ገመፉለ ፌስቡክ ኢሳን ቶርበለማን ደርቤ ጋምቤላ ከሰትሌ ቀብሶኒ ደኖ አከየገለም ዋምቸ ዴስ ጅራ ገመብራም መነመሬ በከቦቶ ኡመታ ኢትዮጵያቲን ሽሮርከ ሱማን ቃሙሌ ሂመተመን ከሳ ጉርሙን ሞቱማ ትግራይ ጀደ ኦፍዋም አቡት አከሱመስ ጉርሙን ወራን ቢልሱማ ሮሞጀቹን ኦፍዋም ሞቱማን ኢትዮጵያሞ ሸኔ ቲንጀብ ሄመና ከናንድረ ሞቱማን ረትዴስ ሃላቱረን ይጅሩ ቶርበሙራሰዱራሞ ጉርሙን ለማኑ ሞቱማን ረትዲ ኢባታሱ ፈከወሊ ገለን ሆገንቶትኒ ኢሳኒ ቤክሱን ኒያደተማ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ አኮርመልካ አምቦራ
ኩን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ጠገፈቱ ተኬኛ ጋራ ሰገንታ ኬኛ ይታኑት ጨውድ አንዱረቲሞ ወለከና ወጅኒና ደገፈን
Kun Radio Sagale America. Dhaabbanni African Economic Solution jedhamu bara 2008 Minnesotaatti hundaa'e baqattoota biyyootan Afrikaa garagaraa irraa sababa garagaraatiin dhufanii fi dhimma dinagdee irratti tajaajila kennaa jira. Hawaasni Afrikaa Minnesotaa jiraatanii akka qabeenya horatanii fi leenjii kennuu, maallaqa liqeessuu fi deeggarsa tekniikaa kennaa akka jiranu kan dubbatanu pirezidaantiin dhaabichaa obbo Gannanaa Galgaluu bara darbe qofa namoonni 1,400 ta'an hojii daldalaa mataa isaanii akka eegalanu gargaarsa gooneerraa fi jedhan fayyadamtoonnis waan jedhan qabu. Gabaasa Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa nuuf dhiyeesse qabna.
Dhaabbanni African Economic Development Solution hawaasni Afrikaa irraa baqatanii Minnesotaa jiraatan qabeenya horachuun humna dinagdee akka qabaataniif kaayyeffame kan hundeeffame bara 2008 ture. Hawaasni Afrikaa Minnesotaa jiraatan akka qabeenya horataniif leenjii kennuu, maallaqa liqeessuu, deeggarsa teeknikaa kennuu fi haalatti mana bitachuu danda'amu irratti deeggarsa kennuun immoo hojii isaan maamiltootaaf kennan keessaa warra hangafaati. African Economic Development Solution bara 2008 yeroo dinagdeen United States laafee turee fi namoonni hedduun hojii idileen ala ta'anitti kan hundeeffame yommuu ta'u, keessumaa baqattoonni Afrikaa irraa dhufuun Minnesotaa jiraatan leenjii fi deeggarsa barbaachisaa argachuun qabeenya dhuunfaa akka horataniif yaadame kan hundaa'e ta'u pirezidaantiin dhaabbatichaa obbo Gannanaa Galgaluu himan.
Organisee jalqabu kennan duratti akkuma beektu 2018 yeroo dinagdeen biyyi kunii fi addunyaan finanshaalii baay'ee dhageessi gad deemee ture. Yeroo sanitti baay'inaan namoonni hojii keessa bahu yookaan hojii isaanii fuultaayimii hundaan paartaayimii fa'aa hojjanii. Namoonni yeroo dinagdeen gad deemu duraan ka bahu nama migrantii kana ture. Namoonni hedduun rakkina kanaa fi bizinasa mataa isaanii uumuun barbaachisaa akka ta'e ture namoonni ka barbaadaa turanii. Yeroo kana arginutti organizii nama aadaa isaatii fi afaan isaatiin haasa'u ijaaruun baay'ee barbaachisaa jennee kaabna.
Namoonni Afrikaa irraa gara Minnesotaa dhufan dhaabbilee biyyattii keessatti hundeeffamanii jiran irraa tajaajila argachuu malee dhaabbata mataa isaanii hundeessuun tajaajila kennuun kan baratame hin turre kan jiran obbo Gannanaa Galgaluu dhaabbata kana hundeessuun kan barbaachiseefis namoota hawaasa keessaa bahaniin tajaajila kennuuf yaadameeti. Dhaabbanni kun kan hundeeffame hawaasa biyyoota Afrikaa garaagaraa keessaa dhufaniin waan ta'eef tajaajilli inni kennus namoota biyyoota kanneen irraa dhufaniif ta'uu obbo Gannanaa himaniiru.
Tajaajila keenya kan fudhatanii namoonni hedduun namoonni Somaalii jiranii namoonni Oromoo jiranii namoonni Itoophiyaa namoonni Eertiraa jiranii namoonni Laabeeriyaa jiran Naayijeeriyaa namoota Afrikaa keessaa komunitii adda addaa keessaa baadii tajaajilamanii hedduu jiranii sarvisii organizii keenya irraa fudhatan.
Hawaasni Afrikaa irraa dhufanii Minnesotaa jiraatan 67 carraa liqii argachuu akka hin qabne qorannoon Yuunivarsiitiin Konkoordiyaa AIDS waliin ta'uun geggeessanii mul'isa. African Economic Development Solution bu'uura kanarraa ka'uun tajaajila waliigalaa hawaasa Afrikaa irraa dhufaniif kennaa akka jiru simaniiru. Tajaajilli dhaabbanni African Economic Development Solution jiraattota Minnesotaaf kennu maamiltoonni akka bizinesii jalqabaniif liqii kennuu, leenjii bizinesii fi namoota mana bitachuu barbaadaniif haala mijeessu yommuu ta'u, bara darbe qofaa namoota 1,400 ta'an sagantaa adda addaatiin hirmaachisuun tajaajila kenneefii jira. Akka obbo Gannanaa himanitti.
Tajaajilli kenninu Business Development Training Programme inni leenjii attamiin bizinesa ofii jalqabuuf yookaan expandii godhuu akka danda'an irratti treeningii kennina. Treeningiin kun 7:12 kennamu. 7 guyyaa 1 kennina namoota rekruutii goonee treeningii kana fudhatanii. Treeningiin alatti technical assistance jechuun gargaarii adda addaa irratti namoota kennina jechuun. Kun ammoo liqii kennina warra bizinesa ofii barachuu barbaadanii namoota bizinesa startup haaraa ta'anii fi haga 2025 kennina namoota bizinesni isaanii jiraateeti bizinesa keessatti turanii expandii godhuu barbaadan jechuu babal'ifachuu barbaadanii fi haga 2000 hin kennina namoota bizinesa isaanii babal'isachuu barbaadaniiti. Pirogiraamii 2ffaa isa. kun ammo namota mana bitacho badbatani first time home buyer education and housing counseling jira man namota mana bitacho barbadani isa certification isan kedina barumsa kedina faus counseling kedina financial education delay imperceptible namota regasani aka baratani ratti gonnagona imperceptible financial education kun ammo workforce development namota kuji barbadani irratille irojenna kune ada fi arti tajajilabneti atami de adan kenna artin kenna akka madagalidu tawdandaw sa irrojennecho
gama bratin namonni dabanni African Economic Development Solution gama lng fi likekennotin degesetati sefeddun hoji sanita kamilkan sagale amerkati manijirum obo fraul usha dabata gejiba namota deddebisu Twin City Mobility jedhamutti hoogganaaf abbaa qabeenyaati. Deggersa African Development Solution irraa argatanitti fayyadamuun konkolaataa tokkoon kan hojii jalqabanii yommuu ta'u yeroo ammaa gara 45tti guddisu dubbatan.
Akkuma biizinasa jalqabneen tatteedhaniiti serviisa biizinas development jedhanii kilaasii wayii nu kennanii sanirratti akka proposaalii attamiin akka dhiyeeffannu nu barsiisanii sanirratti ansee ammoo. Akkamiin biizinasa keenya akka maarkeetii godhuu dandeenyu maarkeetingii irratti guddisanii nu gargaaranii haga maarkeetingii san fixaniin booda ammoo faayinaansiin akkaawuntiin sarviisii nu kennan faayinaansi akkaawuntiin sarviisiin saniin booda ammoo liqii bareedi qoowwee akka kireedit histirii bildii goonu jedhaniiti nu kennanii qarshii sanillee yoomsan kaffallee fidhee gargaarsi isaanii biizinasa. Kamiinillee kaaroo jalqaballee ta'ee ka jalqabu ta'ellee ka jalqabeeti tureerullee yoo ta'e sadarkaa adda addaatiin nama gargaaruuf gahee qaban dandeettii guddaa qabanii muuxannoo guddaa qaban.
Gama biraatiin adda beekoo tufaa haadha qabeenyaa fi hooggantuu diilaa reestoraantii yommuu taatu cimina hojiif qabdutti dabalataan deeggarsi African Economic Development Solution taasiseef akka see fayyade dubbattee jirti.
Jalqabama isaanumattu biizinasa kana yennaa banu na hojii rakkatan baay'ee. Jalqaba 2020 argachuuf waan meeqa keessa dabarreetti ka argatan. Achumaan innuma jedhu mana bituuf gaanee rabbi na jabeessee rabbi barumsa jechuun namni barateeti asirraa ka gawaan hin baranne barumsa sammuu naa kennee haga kanatti. Of cimee of dhaabachuun kiyya rabbiillee naa humnaa waan naa kenneef kanaafi waan isaanillee natti boonanii waanumaan hin jedhee naa hojiin deemanii naa karaa naa banan gorsa ka kennuufi abbaan fedhe gosni barbaade deemee kusaafi moti namaafi moti ati yoo fedhii qabaatte yoo sodaan qabaanne deemanii gaafachuu warriin gargaaran. Afaan beektuun afaan keetiin waan barbaachisaa ta'ee si gargaaran.
Diilaa reestoraantiin bara 2012 kan hundaa'e yommuu ta'u yeroo ammaa damee isaa babal'isaa akka jirus adda beekota faayimaniiru. African Economic Development Solution waggaa waggaan ji'a hagayyaa keessa qophii Liter African Annual Festival jedhamu qopheessuun artistoota biyyoota adda addaa hirmaachisuun aadaa isaanii akka agarsiisan taasisaniiru. Kana malees konferensiin National African Leadership jedhamu. Muddee sagalee hanga 10 bara 2021 qopheessuun gama geggeessummaatiin hubannoo namootaa gabbisuuf akka hojjechaa jiran himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota.
Kan dhaggeeffataa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Amma mo qophii ittaanutti isin dabarsina.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Dhaabbanni misooma addunyaa United States USAID waggoottan 60 darbanii fi karaawwan investimentii qonnaa, barumsa, eegumsa fayyaa, karaa energii, jaarmiyaalee guddisuudhaa fi Afrikaa hunda keessatti shariikota isaatii wajjiniin hojjechaa ture. Gargaarsi USAID balaa dhibee HIV fi busaa gadi buusee namootan miiliyoonatti lakkaawamanuu iyyummaa keessaa baase. Akkasumas addunyaarraa bakka kamiinuu caalaa Afrikaa keessatti galmaa'umsi mana barumsaa sadarkaa jalqabaa akka dabalu gargaareera. jedan hoggantun USAID Samantha Power walgayi daldala fi investmenti yokan businessa United States fi Africa baranarratti.
And our unwavering and long-standing commitment to Africa will continue as we partner with countries to battle a crippling third wave of COVID-19, build resilience to climate shocks, and strengthen the rule of law amidst a troubling democratic decline on the continent.
Ibe COVID-19 isa dambalisa dafa dadabsi sudaf. Ala kilinsa abbatamatae humu daf. Ala demokrasi ardicha isa gadibu ade majiru kesati olantumma sera jabe sudaf. Biyota wajin yemmu ojachajiru kanati wadanke nyahenin jijiram nefi. Ennibara era nu Afrika daf kamnu itifuf. Garu walitti dhufeenya Afrikaa fi United States isa harka caalaa gargaarsa irratti hundaa'e gara daldalaatti jijjiiruun yeroon isaa ammaa jedhaniiru Samantha Power. Sadarkaa gargaarsa alaatiin waliin qabannetti investimentii diinagdee jabeessuudhaan walitti dhufeenya jaarmiyaalee dhuunfaa biyyoottan keenya lammanii gidduu jiru cimsuu qabna. Kun yaada gaarii dugda duubee duula guddina Afrikaa waliin ijaaru Prosper African Build Together Campaign isa walgayii ammaa kana irratti labsameeti. Waadaa daldalaaf investimentii karaa lammanii Afrikaa fi United States gidduutti taasifamuu qabu olkaasuudhaan hirmaannaa yaada Afrikaa badhaatuu taate waliin ijaaruu jedhu United States in jajjabeessiti. Karaa yaada guddina Afrikaa Prosper Africa jedhuun mootummaa United States investoroota Ameerikaa biizinasii Afrikaa isa investorootaa fi qophaa'aa ta'e wajjin wal qunnamsiisa. Kun investoroonni yookaan warreeyyiin qabeenyaa akka gabaa Afrikaa isa ariifatee guddachaa jiru keessa seenanii hojjettoota Afrikaatii fi United States fi carraa hojii akka uumanu taasisa. Karaa yaada duula guddina Afrikaa waliin ijaaruutiin United States tarsiimoo investimentii biyyoottan Afrikaa fi United States fooyya'aa jabaa abdachiisaa fi hirmaachisaa ta'e lafa qabsiisuudhaan walitti dhufeenya bara dheeraa Afrikaa wajjiniin qabnu ni cimsaa jedhan Samantha Power.
We will do this in partnership with African countries and in accordance with American values rooted in mutual respect, national sovereignty, democratic governance, and individual dignity. Not as a means to advance our own interests or seek favors in return.
Kana biyyoottan Afrikaa waliin kan hojjannu duudha Ameerikaa isa walqabajuu irratti hundaa'e birmadummaa biyyoolessaa haala mootummaa dimokiraatawaa ulfina namoottan dhuunfaa irratti hundeeffame malee fedhii keenyaa fi yookiin bu'aa argannuuf jennee miti. Qabeenya dandeettii isaanii yaada isaan qabanii fi hojii uumanii ofiis fayyadamanii namas fayyaduudhaa fi miira biyyoottan Afrikaa qaban irratti amantaa qabna. Amantaa sana gara sochiitti jijjiiruudhaaf yeroon hojjechuu qabnu ammaa jedhaniiru Samantha Power.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin